Tshifhinga tshinzhi ndo ḓi fumula, zwinzhi zwa mbavha ndi tshi fumula, mavha kongoledza ndi tshi fumula, zwinzhi ndo zwi vhona ndo to fumula. Tshifhinga tshinzhi ndo ḓi fumula, siku ndi tshilila ndi tshi fumula, mavha kongoledza ndi tshi fumula, zwinzhi zwo mbavha ndo to fumula. Ndo to thoma nda ḓi humbula, vhafasiya vhafuni ndi tshi gungula, nda lila miṱodzi nda i phumula. Jehova vho fhedza vho mphindula, tshiṱangani vho maine vha tshi tungula, ende tshikoloni vhadededzi vha tshi vhundula, vhari vha vhuria zwanḓa zwanga zwi tshi kundula, zwanḓa ndi mabone nṋe thi shumi ndi tshi gungula. U zwi kona ndi u fumula, nda ya kerekeni nda ḓinikela ndo fumula, zwifanyiso zwa midzimu i sili ndo kunula, buguni ya vhutshilo zwi vhizwa nga zwo phumulwa. Ndo fumula, vha amba nda fumula, vha amba nda fumula, nda vha ndo fhindula, a thingo vha fhindula. Tshifhinga tshinzhi ndo ḓi fumula, zwinzhi zwa mbavha ndi tshi fumula, mavha kongoledza ndi tshi fumula, zwinzhi ndo zwi vhona ndo to fumula. Tshifhinga tshinzhi ndo ḓi fumula, siku ndi tshilila ndi tshi fumula, mavha kongoledza ndi tshi fumula, zwinzhi zwo mbavha ndo to fumula. Vho ḓa vha ngwana ndo fumula, vha doba na ngwana nda fumula, vhari wa thagwani nda fumula, nda bema madekwana nda fumula. Ne tshililo thingo ṱhukhula, ni a ḓivha matombo dzi nḓilani aya khukhula, ṅwali yon khathutshela nda tshi ḓovha ndo ya khukhula, vha vhasanga avhi vha vha tshi ḓo to vhukuthula, vha ya haṱula. Vhaṅwe vha vhanga we all know ndi mavhanga, vhaṅwe vha vhanga hope no no vhanga, vhaṅwe vha ṱoḓo vhono pfha u vhavhanga, ende zwa mbavha nga maanḓa. Mavhe ṅwana nga fumula, 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 fumula. Mavhe ṅwana nga fumula, 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 fumula. Tshifhinga tshinzhi ndo ḓi fumula, zwinzhi zwa mbavha ndi tshi fumula, mavha kongoledza ndi tshi fumula, zwinzhi ndo zwi vhona ndo to fumula. Tshifhinga tshinzhi ndo ḓi fumula, siku ndi tshilila ndi tshi fumula, mavha kongoledza ndi tshi fumula.